Ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu kama nyangao, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani, no man, ah, unawafata miluko. Oh baba, weni ache,
nitafuna mdogo mdogo,
niache nende sala,
nitafuna mdogo mdogo,
weni ache,
nitafuna mdogo mdogo,
niache nende salama,
nitafuna mdogo mdogo.
Mara ugomvi unakurupua, unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea usemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu, usiwaze wangu moyo we unauchanganya. Umekuwa kivuruge, unavuruga sana. Baba we, kitu gani kwako nisijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, no man. Unawapata masista du, oh baba. Leo sina thamani, no man. Unawapata my sister do, oh baba, we ni ache,
nitafuna mdogo
ache wewe, ni ache,
nitafuna mdogo
ache wewe, nitafuna kidogo kidogo,
nitafuna mdogo.